This is an MUT Radio podcast.
Anyway, speaking of local movie or TV show, Sipete, a local TV star right here on the studio, njengamanje, Ubab Sandile Dlamini, also known as Ushongololo, right there, Gwambewu the Seed. Umbona ke nge iconic beard yakhe ke. Yeguzumshwebe na kanjani. Anyway, ukhona la on Iziwa kuphi namhlanje, because there's going to be an Umlazi International Film Festival happening from the 26th of November all the way up until the 2nd of December. So uye ozositshela kabanzi ukuthi kahle kahle kwenzakalani lapha. Sanibona ba.
Ewo, sanibona, kumnandi kakhulu ukuzithola ngingena endaweni nabantu aba vibrant kangaka. Ngikhuluma nge-team yakhona la ekhaya, ngithi angibingelele kubo bonke abalaleli bomsakazi MUT.
Siyabonga kakhulu baba. So sicela ukubuza nje mhlawumbe mangase siqala ukuthi can you share more about Umlazi Film Festival? Ukuthi mhlawumbe isukaphi, iqale kanjani, and you know, yeah.
Sibu, ngizofisa sil-ede leli gama lika international ngoba njengoba ingajulishile kanti Umlazi International Film Festival. No, hayi akonakele ngoba kuse film festival. Sengenzela ukuthi mangosuthu nomlazi international festival bathole lelo zinga lokubekwa ukuthi it's international.
It's an international film festival. Lelo gama.
Yeah. Cha ke le Umlazi International Film Festival wenziwa uMlakto. Umlakto, Umlazi Arts Culture and Tourism Organization, which is a structure sama artist asemlazi namaphethelo.
Yeah.
Okuhlanganisa zonke indawo ezikwi Durban South. Iwona umlakto owenza lento ngaphansi kweumlazi International Film Festival. Umlakto uyi member ye yomlazi Township Tourism Organization, CTO.
Sure.
So ke le festival inhloso yokuyiqala ukubuka ukuthi Umlazi is the biggest single township in the southern hemisphere mangakubeka kanjalo.
Yeah.
Unezinto eziningi ozenzile nosazenza, kodwa akukuningi kakhulu okuzwa kukhulunywa ngomlazi noma kukuningi, but kukhona isayithi eligcina livaleka. Kanti umlazi has been leading we creative industry,
yes,
in terms of art, acting, films. Ngoba njoba nikhuluma ngokwakhala nyonini nje masikhumbula isigodi is nice nangu sisimay uqhamuke emlazi,
yes,
wasemlazi behlala la emlazi beriyeza khona la kwa D esakhula efundela uba yi actor. So umlazi uyadinga ukuthi uprofilewe go yonke imkhakha esiphila nayo la e South Africa.
Yeah.
So siqale last year senze first annual Umlazi International Film Festival. Siyenzile.
Yeah.
Yaba impumelelo. Inhloso yileyo nje ukuthi sifuna ukuthi sibungaze amaciko, sifuna ukuthi sibeke umlazi kwi map. Okusijabulisa kakhulu this year ukuthi amanye ama establishments akhona sisiqhenya ngawo la emlazi, njengeMangosuthu University I part of this. And this is Kenya ngawo ukuthi iMUT isinike iopportunity ukuthi this year sisebenzisane nayo. Kusijabulisa kakhulu lokho. There are so many actors, singers, well, people from the creative industry abadlule la eMUT bastadisha khona la
eMUT. Yes.
Now eMUT siqhenya nje ngoba it's the first Technicon eyakhiwe in a black township.
Yeah.
Logo ke, we are very proud of that. Ukuthi singaba semlazi, Umlazi International Festival, sizosebenzisana MUT. So ke, ngicabanga ukuthi sengikuchazile.
I definitely sokuchazile okuningi lapho. Kodwa ngifuna ukuthi sibe also specific in terms of ukuthi how then does the International Film Festival, you know, aim to inspire and support upcoming industry talents, njengoba usushilo ukuthi la emlazi likhona i-talent. So how is the film festival positioned to actually inspire that upcoming talent?
Hey, Umlazi International Film Festival. Okokuqala nje njengoba sithi international, it's because akusibo abantu basemlazi, akusibo abantu baseThekwini, KZN, South Africa. It's international. We have people from Lesotho who will be attending, who will be showcasing ama movies, ama filmmakers aqhamuka ngaphandla khona.
Yeah.
We've got people from America who will be participating in this international film festival. Khona la eMangosuthu. So okay, we want to see ama youngsters, the younger generation, bebukela from the guys who've been there, tried and tested, experienced guys abakhona kwi industry. Bala emlazi namaphethelo. Bebukela kubona on how to do things, getting inspiration. We're going to have the guy Ubongani owenza le film yaduma kakhulu ekuthiwa Umlazi Gangster. He's going to be part of this as well. He's very excited. Finally, Umlazi is taking a light. We've been there. So we want all these youngsters, the younger generation, to come here to be part of this, because it's going to be something enkulu kakhulu in the country and internationally.
That is so definitely beautiful. Well, it's a breakfast show. And this is still asking ukuthi ziwa kuphi Emlazi ke this time siphethe uBab Sandile Dlamini, a.k.a. uBab Shongololo from Imbewu the Seed. So, Vetuke, angazi uzizwa njani about the film festival?
I am excited. I would like to see ngibona ukuthi kahle kahle yini abasiphathele yona yabo. Siyezwa impela kuyashiya ukuthi nokuthi, but to actually see it come into play, I would appreciate that. Yeah. So anyways, my understanding is that it's going to be for a period of 6 days. So what can attendees and filmmakers expect kule festival for those 6 days, Loy?
U 6 days, you know, 4 days esizowenza MUT eMangosuthu University of Technology. Lapho sobesenza khona ama workshops nama master classes. La ngaphakathi kuzoloku kubonakala ama actors nama filmmakers that are international in their standard kwi level abakuyona.
Yeah.
Baningi nje bayabazi bayibabone kwi TV yabo Bongani Gumede, the one who edlala uMandla kwisibaya. Abanye Mpume Mthombeni bakhona kwimbewu, bakhona kona kwamanye ama shows lapho Durban Gen namanye akhona la South Africa, o Baby Cele bazobe khona la, o Thabo Mdluli bazobe khona inqwaba nje. And what is exciting is that also we're going to have the younger stars, the younger generation. Kumanje kukhona enibabona lapha ko Dlamini, Smongile and the Dlaminis.
Yeah.
We're going to have those as well. Because we are trying to bring the young and the old. But also looking up from these other guys as we badala. So kuzobe kuyinto emixile so that abantu they can relate to their size in terms of age.
Definitely.
Yeah. So okay. Isn't this was ends? Actually, take a Laimango Suchi sober no 4 days as sober now. Sipinde, Mrs. Balapanem Lazi, Mega City Amphitheater on the fourth day, but in the evening, we're going to be screening for the public. Lagzo was waiting in a corner, won't come to office again because in the way to Elijah close to 5,000 people. So, okay, whoever wants to come can come as Obuga is screening.
Siyabonga. So figure not. Ngikuzwile baba uthinta kancane ngama master classes. Ungakwazi ukusichazela ukuthi kahle kahle what kind of master classes do you provide kule festival?
Kusho ukuthi we provide insight. Basically nge filming industry. The filming industry is huge business. I have to say this because abantu abakwazi lokho bayitshela ukuthi number 1 abantu abayenza ama film mhlamba ama actors abanye bayabona ukuthi hayi imali ngoba bekubona uphuma lapha ku TV. But it's not just ukuphuma ku TV okuyimali kwi filming industry. There are script writers, there are ama directors, khona abantu bakwi makeup, khona abantu bakwi wardrobe, khona abo key grip, abantu abaqukulo njani behind the scenes. And those people are employed on monthly basis. Okushuthi basukube kuma contracts ukuthi njalo ngokuphela kwenyanga umuntu yasebenza. Abanye uthola ukuthi mhlawumbe no 30 years besebenza lomsebenzi. They've been in the business. Okushuthi into esifisa ukuthi abantu bayithole lapha ukuthi kwenzakalani kwi filming industry. Bezizwela bona from the actors, from the directors, the producers,
yeah,
you know, script writers. Kuzobe kuzobe kucazwa leyo, in other words, abantu bazobe bethola yonke into abangase badinga ukuyazi about filming industry, which is creative industry.
Yeah. So kukhona ke ilanga elikhulu ke, the last one, day 6. Apparently there's going to be a big event. Mhlambe if you can just elaborate more ukuthi ke what is going to be happening on this big event yokugcina. What can attendees anticipate, you know, especially in terms of ama performances from musicians and the likes.
Yeah. Into esiyiplanileke kule festival ukuthi mangabe kuphela ama lento, ama workshops and masterclasses, we're going to have I gala dinner lapho kuzobe khona ama awards, ama film awards azobe khona, and sizobe si appreciate nje nama stakeholders esibe nawo, sizama ukuthi ke siba treat nge closing night ezobe imnandi kakhulu lapho sobe sinama entertainers akhona, some they come from Umlazi, some baqhamuka ngaphandle because phela Umlazi usezweni South Africa, so
yes,
we can't really single out Umlazi as if abanye abantu abekho because we also want to attract people from the other areas.
Yeah.
So we are closing in a big way because we'll have ama artist la azo performer ngabala bani nje Nkosi yami.
Mina ngibona Afro Soul lapha.
Yabona ke manje usofuna ukutshela abantu imfihlo zethu. Kanti omunye sikufihlile ngoba sifuna abantu bathole i-surprise. Kodwa ke kukhona ama groups amaningi abo ballistic o sosha amaningi nje kakhulu, khona abantu hlanhlo, khona intombi zethu, khona abo thizozo.
I mean
ngabala ngithini, ngabala ngifike ukuthi we have event ngempela ezobe isilethele amaciko angempela, hayi amaciko okudlala.
Hayi siyabonga kakhulu baba. So last question nje, how do I RSVP and mhlambe can I get Umlazi International Film Festival on social media platforms?
Uma uzo RSVP ungena lapha ku www.umlaziinternationalfilmfest.co.za. So ungena khona RSVP. But unfortunately njengamanje for ama masterclasses and workshops, hey bandla izandla sezisizadlula kwinumber ebesiyibekile because what we do sifuna ukuthi ama workshops and masterclasses abe that effective ukuthi each and every person who attended uphuma ethole iattention ebheke kuye ngqo. So if we have 500 people attending ama masterclasses and workshops, it won't really be the targeted audience. Ngagcina kube khona nomuntu obefuna ukuzoyibonela nje.
Ushongololo nje.
Yabona
nje. Ngibe nembale noqaphelane. Ngithi ushongololo usengene manje as uqaphelane. Usibongile and the Dlamini.
Oh yes. Yes. Yeah.
Dali party kaqaphelane.
Qaphelane. Oh my god.
Mfo wabo mdala.
Uvele wayiqaphela ke le yama numbers
ngempela. Yabantu fanele baqaphele. Fanele baqaphele.
Yeah, so social media.
Well, kambe lezinto ke into zengizwe. Yabona ke mase siya lapho ngizoba challenge banginikeze kahle ngoba bengajwayeli kahle.
Oh yeah. Hey, yeah.
Kodwa ke sinalo ipage ku Facebook Umlazi International Film Festival.
Yeah.
Yes, angazi ke la ku Instagram.
Oh my god.
Oh no.
Hey, sugar in my thought.
Oh.
Nakgathi akthola.
Akukhona la kuthiwa Umlazi _ Film Festival.
Yebo baba.
I think that's Instagram. Instagram ukelo.
Hey, yabona ningifake intweni. Into right ngalento uthi creative industry. Ithatha ikhehla, ithatha omncane kufake ndawo. Sigcine samsana, abanye bayafunda, abanye bayafundisa. So that is nice. Ngijabula kakhulu ukuthi la studio nginabantu abanje ngo Sibu.
Yeah.
No Amanda. Bese uphila.
Mpilo.
Mpilo.
Yes.
Mpilo. Bese kuba nosolwazi ke ngaphecela. Ngihleli kahle kakhulu, ngifuna baza abantu ukuthi hayi ngisendaweni e-right. Ngiyajabula nje ukuthi ni online and that is international. Ukubeka ngami ngabe ngithi ngifuna ukunithatha ngini imango suthu le ngiyibeke kube yini kuthiwa ama national radio stations. Ibange nalabo abakhulu bona manje still ibange nabo ngoba it's international yona.
Already.
Isihambe kakhulu. International. Basibuka nje emeli ngafika England ngikufike Japan kuma
siyafika siyabonga kakhulu babusandile Dlamini. It has been an amazing having you right here in studio, and we cannot wait to attend the masterclasses and siyogcwala lapha amphitheater to watch ama screenings of ama films lawa azobe enzeka. Siyabonga kakhulu ba.
Yeah, nginihlabele nje nami ngingakavala ukuthi namhlanje sobe sine media briefing khona lapha eMangosuthu because ikhaya lethu leli esingasafisa ukuhlukana nalo. And enye into yokugcina engifisa ukuyisho, kunabantu abadlule la ekhaya bakwi creative industry.
Yes.
Singabala uLindelani Mkhize, he's one of people of the people aba study share khona la ekhaya. He was doing chemical engineering. So ke nihlale niqhaja niqhenya ngokuthi kwi creative industry you've got people enba promotile baze baduma baziwa njengoLindelani.
Hey, siyabonga.
This is an MUT Radio podcast.